This message, "Come, Follow Me," by Brother William Marion Branham, originally delivered in English on Saturday evening, June 1, 1963, at a house meeting in Tucson, Arizona, USA. Lo myalezo, yiza undilandele, kamzalwana uWilliam Marion Branham, washunyelwa ngesiNgesi ngokuhlwa ngomgqibelo ngoJuni mhla wokuqala 1963 kwinkonzo yasendlini eTucson, Arizona, USA.
Well, no, before Becky is born. And so I thought, well, you know, I just eat a bowl of oatmeal, cost a dime. Well, they give me my ticket and just sign it, you see, and I paid for it. Give it back and I turn it in because I had an expense count.
Kuhle, hayi, oko, bekuphambi kokuba uBecky azalwe. Kwaye ke ndacinga, kuhle, niyazi, nditya nje isitya sehabile, sixabisa ishumi leesenti, kulungile, nje bandinikile itikiti lam, ndaza nje ndalityikitya, uyabona, kwaye ndayihlawulela, ndalibuyisa, ndaza ndalifaka, kuba bendine akhawunti yeendleko.
And one day when we had a patrolman's meeting, they said, who's this nut that turned in something like that? See, the head guy, you know. 10 cents for a breakfast. So that looks real cheap on the other fellows, you know. Some of them turn in a dollar. See, $2 for dinner, and I turn in just exactly what it was.
Kwaye, ngenye imini, xa sisinentlanganiso yamadoda angonogada, bethu, bathi, ngubani lo mbaxa ofake into enjeya ngola hlobo, yabona, umfo opheteyo uyazi, ishumi leesenti ukwenzela isidlo sakusasa. Ke oko kwakhangeleka kulixabiso elisezantsi kakhulu kwabanye abafo uyazi. Abanye babo bafaka idola, yabona, iidola ezimbini ukwenzela isidlo sasemini. Kwaye ndafaka nje kanye ngqo oko ibikuko.
Well, I said, well, no, there's no need of me turning in. What would I do if I just eat 10 cents? Mr. Fields, which is assistant superintendent, he said, Billy, turn in a dollar anyhow. At least that's what the rest of them's doing. He said, you got to keep that together.
Kuhle, ndathi, ke ngoku, akukho mfuneko kum yokuba ndifake. Ndiyakwenza ntoni ukuba nditye nje ishumi leesenti. Umnu Fields, owayengusekela mphathi, wathi, Billy, faka idola, nokuba kunjani, intwanani, wathi, yiloo nto abanye bayenzayo, wathi, kufanele ugcine okuya kukunye.
Well, I said, I never eat, but just a bowl of oatmeal, and that's what I charge for. I said, oh, don't never do that.
Kuhle, ndathi, andizange nditye kuphela nje isitya sehabile, kwaye, koko ndikubizayo, wathi, oh, ungayenzi, ungaze ukwenze oko.
Well, then I thought, what will I do with it? Then I charge 50 cents for breakfast, and then take 40 cents up, and get some kids on the street, some kids, you know, look like they need a little sandwich too.
Kulungile. Emva koko ndacinga yintoni endiya kuyenza ngayo. Emva koko ndabiza ama-50 eesenti ngesidlo sakusasa. Emva koko ndathabatha 40 eesenti ayo ukuba ukufumana ukuchitha nantoni yinike abantwana abathile esitratweni. Abanye abantwana uyazi oko kukhangeleka ngathi bafuna incinci endala isandwich nabo.
I thought maybe I might have... right, that was the company itself talking to me like that. That's a man out of the company. So I thought, maybe I did something wrong.
Kuhle, ndacinga. Mhlawumbi ndingabe kanye. Leyo, yayiyinkampani ngokwayo. Ithetha nam ngolwa hlobo. Leyo, yayiyindoda ephuma enkampanini. Ke, ndacinga. Mhlawumbi ndenze into engalunganga.
So, here not long ago, the patrolman, now they patrol the helicopters, you see. So, he came by and stopped. He said, say, Brother Branham, said, this tree's growing. I said, yeah. I said, kids play with that out there. I said, can we top it? I said, yeah, but don't cut it down.
Ke, apa, kungekudala kakhulu. Kunye nendoda engunogada. Ngoku, bagada nge helicopter, niyabona. Ke, yaza yema yathi. Yitsho mzalwane uBranham, yathi. Lo mthi uyakhula, ndathi, ehe, ndathi. Abantwana badlala phantsi kokuya phandle phaya, yathi. Singawuphungula, ndathi, ehe, kodwa ningawugawuleli ezantsi, yabona.
He said, well, we'd like to cut it. We pay you for it. I said, no, no, Don't want you to cut it. Well, I know the laws of right of way too, you know, because I was on it 7 years. And I said, no, I said, don't want to cut, but you can top it. I said, I keep it top, but I said, you can top it if you want to.
Yati, kulungile. Singathanda ukugawula. Siya kukuhlawula ngawo. Ndathi, hayi, hayi. Andifuni wena ugawule. Kulungile. Ndiyayazi imithetho yelungelo lokugqitha ngendlela. Nayo, uyazi. Kuba ndandikuyo kwiminyaka yesixhenxe. Ndathi, hayi, ndathi. Andifuni ugawulwe. Kodwa, ungawuphungula. Ndathi, ndiwugcina uphungulwe. Kodwa, ndathi, ungayenza. Ungawuphungula ukuba uyafuna.
I said, Brother Woods and I are fixing to top it. We top all these others along here. And I said, but we'd like to keep that there on account of the kids, Joe and them, you know, little fellas playing on that tree.
That, mna, umzalwane Wood, kunye nam, silungiselela ukuphungula. Si pungule yonke le eminye khona apho. Doesn't that, kodwa, singathanda ukugcina lowo phaya, ngenxa yabantwana. UJoe kunye nabo, uyazi, abafo abancinci, badlala phansi kwalamthi.
I went away on a trip, when I come back, she sawed down and moved out. Ooh, what a suit that would have been on the company, you see, for cutting that tree, you see.
Demka ngohambo, xa ndibuya, wawusarhelwe phantsi waze wasuzwa. Oh, okunjani ukumangalelwa okwakunokuba kuko kule nkampani. Uyabona, ngokugawula la mthi. Uyabona.
And so I thought, now, I said, Lord, I'm not going to even mention that, see. Whether if there is anything on that sometimes turning in only eating a dime's worth and have turning 50 cents.
Quiet and thing. Goes, that goes. And the side kwangu ukuchaphazela. Oh yeah, ya bon. Nokuba kukona ntoni enditenda kokuya ngelinye ixesha ukufaka nje ukutya okwexabiso leshumi lesent kuze kufuneka ndifake amashumi amahlanu esent.
I said, if there is something on that, let that make it up, see, that I put that in, you see, and I quit dreaming about being a public service coming in, see, because it must have been something back in there. We have to watch what we do. We got to meet it someday.
Yabon, Dad. Ukuba kuko into ethile kokuya makwenzele yona, yabon. Ukuba ndafaka okuya, yabon. Ukuba ndi, kwaye. Dayeka ukuphupha malunga nokuba kwinkampani yenkonzo zoluntu ngoko. Yabona, kuba ifanele ibe yayiyinto ethile emva phaya. Fanele sijonge oko sikwenzayo. Fanele sidibane nayo ngenye imini.
Kids, come over here. Your mother was over the day, Trudy. I guess you didn't know this. It's kind of a little surprise, I can see. And you're fixed to graduate. And we've had this trip out here together, and I'll go into a meeting now, and immediately after this meeting, we're going home.
Abantwana, abazanga apa, umama wako wayenga apa, genye na mshanje, Trudy, diakukele, akukanga wazi, olu, luthobu lolo tuzo, ndiyabon, kwae nilungiselela, ukutwesa isitang, kwae, sibeno luambo, panche, paya, ukutlange ne, tizakuya mshangane nunguku. Kwangoko emva kwalo mhlangano kwaye siya kukhoduka.
I thought it would be a good chance to talk to you all and then also thought it would be good to speak to the kids just a little bit before your graduation. Read a verse out of the Bible and just talk to you from my heart for about 10 minutes. I'll step out your way. See.
Ndacinga, iya kuba lithuba elilungileyo lokuthetha kuni nonke kwaye emva koko kananjalo ndacinga. Iya kuba kokulungileyo ukuthetha kubantwana nje intwanana phambi kothweso zidanga lweni. Ndifunde ivesi ephuma eBhayibhileni, ndize nje ndithethe kuni okusuka entliziyweni yam okwamalunga neshumi lemizuzu. Ndiya kusuka endleleni yenu. Yabona?
Before I talk to the kids, I'd just like to talk to the adults just a minute, to all of you. It's been maybe a strenuous trip. It's been, but the experience that I've learned from God, I wouldn't take $10,000 for what I learned of the Lord since I've been here.
Pambi kokuba andithethe nabantwana, ndingathanda nje ukuthetha kubadala nje umzuzu nabo, nonke kuni. Kungoku, kunokuba mhlawumbi ihambo enzima, ibinjalo, kodwa amava endiwafundileyo asuka kuThixo. andinakuthatha ishumi lamawaka eedola ngoko ndikufundileyo ngenkosi kusukela ndibe lapha.
I truly believe I come in full obedience to the command of the Almighty, and I hope I can ever remain that way.
Eneneni, ndiyakholwa, ndize ngentobeko egcweleyo emiyalelweni kaSomandla, kwaye ndiyathemba ndingahlala okoko ngala ndlela.
When I come, one thing was by a vision that I was standing above Tucson up here when a blast went off. Well, Brother Fred was there when it went off.
Kwaye kuko iqandisiza into enye yayingombono ukuba ndandimile phezu kweTucson phezulu apha xa ugqabhuko dubulo lwenzekayo kuhle umzawane uFred wayephaya xa lwenzekayo.
And they took a picture, you know, in the sky, and I didn't think much about it. I never noticed it. So it began to impress me somehow to the day, and Brother Norman's father here told me, said, did you notice this?
Kwaye, bathatha la mfanekiso ngoku, niyazi, esibhakabhakeni. Kwaye, ndandingacingi kangako malunga nayo. Zange ndayiqaphela. Ke, yaqalisa ukundichukumisa ngandlela ithile ngenye imini. Kwaye umzane uNorman, utata kaNorman apha, wandixelela wathi, ingaba ukuqaphele oku.
And just as I looked, right there was that angel, just as plain as they could be, sitting right there in that picture, see. I looked to see what it was, and it's time, same about day or two before, day or two after, I was up there.
Kwaye, nje ndisajonga, kanye phaya, yayizizo iingelosi nje, ngokucacileyo, njengoko zazinokuba njalo. Zihleli kanye phaya kulaa mfanekiso. Yabona, ndajonga ukuba ndibone ukuba yayinini. Kwaye, yayilixesha elikwalinye. Malunga nosuku okanye ezimbini ngaphambi, okanye usuku okanye ezimbini emva kokuba ndandiphezulu phaya.
Now look where it was at. Northeast of Flagstaff or Prescott, which is below Flagstaff. Well, that's just where we was at. Just exactly.
Ndajonga apho yayikho emntlampuma weFlagstaff okanye Prescott engezantsi kweFlagstaff kuhle oko nje kulapho sasikhona yabona kanye ngqo
26 miles high while vapor can go over four miles high or five moisture any kind of fog or anything you see
amashumi amabini anesithandathu emayile ukuphakama kutheni umphunga awuna kuqabela ezine, imayile ezine ukunyuka, kanye ezintlanu, ukufuma, naluphi uhlobo lwenkungu, okanye nantoni, yabona.
Planes fly 19,000, that's to get above all the clouds, you see, and 19,000 is about 4 miles high. And this is 26 miles high and 30 miles across it, and in the shape of the pyramid. If you've looked at the picture.
Iinqwelo ntaka, zibhabha ishumi elinesithoba lamawaka, oko, kukunyukela ngaphezulu kwawo onke amafu uyabona kwaye ishumi elinesithoba lamawaka limalunga neemayile ezine ukuphakama oku ngamashumi amabini anesithandathu emayile ukuphakama kunye namashumi amathathu emayile ukuyinqumleza kwaye kubume bepyramid ukuba ungajonga emfanekisweni.
And on the right-hand side, as I told you, I noticed outstanding that angel. There he is, chest out, wings back, coming right in just exactly the way it was. I never noticed him when he first. There'd been so many things.
Kwaye, kwicala lesandla sangasekunene, njengoko ndanixelelayo, ndaqaphela okugqamileyo, langelosi, nantso yona, isifuba sityhaliwe, impiko ngasemva, isenza kanye ngaphakathi. Kanye nje ngendlela eyayiyo andizange ndayiqaphela xa zaqala zona kube kukho izinto ezininzi.
And coming down the road the other day there was something happened that spoke to me about the thing that I must do and it's not my message.
Nje ekuhleni ngendlela ngenye imini kwakukho into ethile eyenzekayo eyathetha nam malunga nento emandiyenze mna kwaye asingomyalezo wam.
One time Leo Mercer said, Brother Branham, the time will come after this, said about 5 or 6 years ago, maybe 7, said, when the Lord go change your ministry, Brother Branham.
Ngelinye ixesha, uLeo Messia wathi, Zalwane uBranham, liyakufika ixesha emva koku, wathi, malunga nesihlanu okanye sithandathu seminyaka eyagqithayo, mhlawumbi esixhenxe, wathi, Inkosi, iza kuguqula ulungiselelo lwakho, mzalwana uBranham.
And said, when he does, said, you'll probably just line up hospitals and speak them out of the beds and things. It didn't sound right, although I believe Brother Leo was trying to be sincere about it.
Why, what? Xa iyenza, mhlawumbi uyakudwelisa nje izibhedlela uze uthethe baphume ezibhedini nezinto. Ayizange ivakale elungileyo. Nakubeni ndandimkholelwa umzalwane uLeo wayezama ukunyaniseka malunga naye.
But it didn't sound just right because, see, our Lord Jesus never did that. See, and he went into the hospitals. There was one in that hospital. Do you remember where it was at in the Bible? The Pool of Bethesda.
God, ayizange ivakale nje elungile ngokuba yabona. Inkosi yethu Yesu zange ikwenze oko, yabona. Kwaye, yaya ezibhedlela. Kwakukho omnye kwesa sibhedlela. Niyakhumbula sesiphi eBhayibheleni?
Great multitudes of important people lay there, crippled, lame, blind, withered, waiting for the angel.
Izihlwele ezikulu zabantu abangakwazi kuzenzela nto belele phaya bekhubazekile, imilwelwe, imfama abashwabene belinde ingelosi.
Now that was in a spiritual hospital where people waited on divine healing. And here the divine healer himself came in and healed one and walked out.
Goku, oko, kwakukusibhedlela sikamoya, apho abantu balinde kwimpiliso engcwele, kwaye apho umphilisi ongcwele ngokwakhe uzile, waphilisa wamnye, waza wemka.
So you couldn't expect a mortal man or a ministry to come forth and be any greater than that was. I couldn't agree with it.
Ke, akunakulindela indoda efayo, okanye umlungiseleli ukuba eze oya kuba mkhulu kunalowa yabona ndandingenakho ukuvumelana nako.
But as I started turn around, the Holy Spirit came upon me. I asked Leo for a pen. I got a piece of paper and I wrote it. It's in his trailer today if you ever report that.
Kodwa njengoko ndaqalisa ukujika umoya oyingcwele wehla phezu kwam ndacela usiba lokubhala kuLeo ndafumana iphetshana ndaza ndayibhala. Ikwisikhoji sakhe ngoku ukuba ungaphezulu apho sikhoyo.
It's that old aluminum trailer where I had the loading outfit. Just as you go in the door, the shelf on the right hand side, right in front of the trailer, laying under there. I laid that there. I said, someday you can pull this out. God will never change the ministry, but he'll change the man with the ministry. That's what's to be done.
Sesi yasidala isikhoji se-aluminum apho ndandinezixhobo zokulayisha zam njengokuba usaya emnyango. Ukho ishelufu kwicala lesandla sasekunene kanye ngaphambili kwesikhoji ilele ngaphansi kwaphaya ndayibeka phaya ndathi ngenye imini ungayitsala uyikhuphe le uThixo akasokuze aguqule ulungiselelo kodwa iya kuguqula indoda enolungiselelo yiloo nto emayenzile.
See, I know what I'm about to do, but I can't do it in the condition that I am now, because something's got to happen within me that'll take God to do it.
Yabona, ndiyazi emandikwenze, kodwa andinako kuyenza kwimeko endikuyo ngoku, ngokuba ifanele into ethile ifanele yenzeke ngaphakathi kwam, eya kuthabatha uThixo ukuba ayenze.
We're aiming to go back home. Kids are homesick. All of them want to go back. So I'm figuring on taking them back, Lord willing, maybe after service Saturday. And go back.
Sijolise ukubuyela emva ekhaya. Abantwana bakhumbula ekhaya. Bonke bafuna ukubuyela. Ke ndiqikelela ekubabuyiseleni emva inkosi ithandile. Mhlawumbi emva kwenkonzo ngomgqibelo. Kwaye ngoko ndibuyele emva.
From there, I don't know. But I know as soon as that something happens within me to make me feel towards people different from what I do now, I'd rejected the people, see? And I didn't want to have no more to do with them.
Ukusukela phaya andazi, kodwa Ndiyazi kwakamsinya nje laa nto isenzeka ngaphakathi kwam eya kundenza ndivakalelwe ngabantu ngokwahlukileyo kunoko ndikwenzayo ngoku. Ndibalahlile abantu, yabona, kwaye bendingafuni kwa nto enokwenza nabo.
You know what I mean? What I call Ricky and Ricketta. The things that they had did, I preached with all the sincerity and God had confirmed it in every way. And if they didn't want to believe it, well, let them alone then.
Niyazi ndithetha ntoni, endikubiza Ricky, Ricketta, banezinto abazenzayo, ndishumayela ngako konke ukunyaniseka, kwaye uThixo wakungqinela ngayo yonke indlela, kwaye ukuba bebengafuni kulamkela, kutheni, bayeke bodwa ke ngoko.
I was going to join up with Bud. It's coming fall. Start outfitting up there. Wait in the wilderness. Let my hair and beards grow out. And if the Lord wanted me to go anywhere, he'd send me a word and I'd go down and do it.
Bendinyukela phaya ukujoyina uBud kule kwintla izayo. Ndiqalisa ukuzixhobisa phaya. Ndilinde entlango. Ndiyeke iinwele zam neendevu zikhule. Kwaye ukuba inkosi ifuna ndiye naphi, iya kundithumela ilizwi, kwaye ndiya kuhla, ndiye kulenza.
On the road coming in the other day, he stopped me. And I seen where what I was coming to. I'm on my road to something else now.
Kwaye, endleleni, ndisiza ngenye imini, yandimisa. Kwaye ndabona apho ndandisiya khona. Ndisendleleni yam ukuya kwenye into ngoku.
And I thought when I got home I'd make what we call a heart-to-heart talk. Maybe put it on tape. And then, so that the public would see why the sudden change.
Ndazenda cinga. Xa ndifika ekhaya, ndiyakwenza oku sikubiza ukuthetha intliziyo kwintliziyo. Mhlawumbi ndiyifake etheyiphini. Emva koko kwaye ukuze uluntu lubone kutheni ngenguqu esiquphe.
Now, you kids, let's have a little word of prayer.
Ngoku, nina bantwana, nje masibe nelizwi elincinci lomthandazo.
Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old, and the middle-aged. And we have assembled this side of eternity once more to speak about you and about the things that pertains to everlasting life.
Nkosi Yesu, sinombulelo ngeli xesha, ukwazi ukuba sihlangene apha, abancinci nabadala, nabaphakathi ngobudala, kwaye sihlangene kweli cala likanaphakade, kwakhona ukuza kuthetha ngawe, kunye namalunga nezinto eziqondene nobomi banaphakade.
These young ones sitting in here tonight, some of them are graduating, some has already graduated.
Kwaye, aba bancinci abahleli apha ngobu busuku, abanye babo bathweswa isidanga, abanye sebethwesiwe.
But I realized, Lord, something had happened just a few hours before that great shock or a great blast had taken place in the mountain up there north of Tucson when the angels of the Lord came down.
Kodwa ndiyaqonda Nkosi, into ethile eyenzekileyo nje iyure ezimbalwa phambi kokuya kukhulu ukothuka okanye ugqabhuko dubulo lwenzeke entabeni phezulu phaya emantla eTucson.
I remember what was said, and especially about the young people. I pray thee, Lord, help us to understand, and may I be able to say something to these young folks tonight that will help them along the journey. For, Lord, we all need that help at this time.
Ndiyakhumbula okwathethwayo kwaye ngokukhethekileyo malunga nabantu abatsha. Ndiyathandaza kuwe, Nkosi, ukuba usincede, siqonde, kwaye ndingakwazi ukutsho into ethile kwaba bafo bancinci ngobu busuku, eya kubanceda endleleni, kuba, Nkosi, sonke siyaludinga olwancedo ngeli xesha.
Bless us together, forgive our sins, and if anything that we've done since we've been out here that's displeased you, we pray you forgive us for it.
Sisikelele ngokudibeneyo, xolela izono zethu, kwaye ukuba nantoni na esithe sayenza kusukela silapha, engakukholisanga wena, siyathandaza, usixolele ngayo.
For we realize today that we have no guarantee of tomorrow. We don't know what tomorrow brings. We must be prepared today to meet tomorrow.
Kuba siyaqonda namhlanje ukuba asina nangqiniseko yengomso. Asazi intoni eziswala ingomso. Kufuneka silungelele namhlanje ukuhlangana ngomso.
And Father God, there's only one way that we know to do this, that's to prepare to see you. For by and by we realize that we are all going to do it. And we've got to meet it sometime.
Kwaye, bawo Thixo, kukho ekuphela kwayo indlela esiyaziyo ukwenza oku. Oko kuko ukulungiselela ukubona wena. Kuba ngako siyaqonda ukuba sonke siyakukwenza. Kwaye, kufanele sihlangane nayo ngelinye ixesha.
Either in peace as a friend or child or as an enemy. Far be it, Lord, that we be anything else but your own beloved children. Grant these things we ask in Jesus' name. Amen.
Mhlawumbi eluxolweni, njengesihlobo okanye umntwana, okanye njengotshaba, makube le Nkosi eyokuba siyakuba yenye into engenye kuphela abathandekayo abantwana bakho wena. Siphe ezi zinto siyacela egameni likaYesu. Amen.
Today, while I was chopping weeds really early this morning, I found a place in the Bible I thought would be a good thing to read at this time.
Namhlanje, eli ixabe ndichenta ukhula, kusasa kakhulu ngalentsasa, ndifumene indawo eBhayibhileni, ndicinga iyakuba into elungileyo ukuyifunda kweli xesha.
And it may not be too dashing appropriate, but I thought just for just a few minutes to talk.
Kwaye ingangakhawulezi kakhulu ngokukuko ukufaneleka, kodwa ndicinge nje imizuzu embalwa ukuthetha.
I'm going to read this out of the 18th chapter of St. Luke. All four gospel writers write of it. The 18th chapter and the 18th verse.
Ndifuna ukufunda lena ngokuphuma kwisahluko seshumi elinesibhozo kaLuka ongcwele. Bobane ababhali beevangeli babhale ngayo. Sahluko seshumi elinesibhozo nomqolo weshumi elinesibhozo.
And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one, that is God.
Umphathi othile wambuza esithi, Mfundisi ulungileyo, mandenze ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade. Utheke uYesu kuye, yini na ukuba uthi ndilungile. Akukho namnye ulungileyo, mnye kuphela, lowo nguThixo.
Thine was the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and mother. And he said, all these have I done, and kept them from my youth up.
Uyayazi imithetho. Musa ukukrekleza, musa ukubulala, musa ukuba, musa ukungqina ubuxoki, beka uyihlo nonyoko. Uthe yena, zonke ezi zinto ndizenzile, kwaye ndazigcina kwasebutsheni ekukhuleni kwam.
Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing, sell all that thou hast and distribute unto the poor, Thou shalt have treasures in heaven. Come, follow me.
Ngoku xa uYesu weva ezi zinto, wathi kuye, kusekho ntonye uyisweleyo, thengisa konke onako, wabele amahlwempu, woba nobutyebi ke emazulwini, yiza undilandele.
I think the word, come, follow me. That'd be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids or if I was talking to just what I am.
Ndicinga, igama yiza undilandele. Leyo iya kuba yeyona ngcebiso ingcono endinokuyinika ukuba bendithetha neshumi lewaka labantwana okanye ukuba bendithetha noko ndikuko nje.
It's a command and the greatest thing that I think that was ever offered anybody, and especially a young person. Follow me.
Umyalelo nento enkulu endicinga eyakhe yanikezelwa umntu kwaye ingakumbi umntu osemtsha. Ndilandele.
You're going to follow somebody. Can you remember that? You're going to follow somebody. And the way you follow the person, be sure that who this person's following.
Uza kulandela umntu othile. Ngoku nje wena ungakukhumbula oko. Uza kulandela umntu othile. Kwaye indlela olandela ngayo umntu. Qiniseka ngoku. Ngubani lo mntu ulandelwayo? Yabona?
Paul one time said, "Be followers of me as I am of Christ." In other words, just as I follow Christ, you follow me.
Tina, uPaulus ngelinye ixesha wathi, "Yibani ngabalandeli bam, njengoko ndingo kaKristu." Ngamanye amazwi, njengoko ndilandela uKristu, landelani mna.
And now, at this turning point, this stage of life where we all come, and many times you've heard me holler, "Ricky, Ricketta," and things, it's the age that we're living in. It really isn't those people.
Kwaye ngoku kule ndawo ijikayo esi sigaba sexesha apho sizayo sonke kwaye amaxesha amaninzi undivile ndingxola Ricky Ricketta nezinto sona sisigaba esiphila kuso ngenene asingabo abo bantu.
Those people are people like we are. Those kids out here, these hot rods running up down the street and carrying on the way they are, smoking cigarettes and drinking liquor, girls dressed immorally and things. Them's girls and boys like we are.
Abo bantu, ngabantu njengoko sinjalo. Abo bantwana phandle phaya kunye nezimoto zibalekayo, zibaleka zisihla zinyuka ngesitrato, kwaye besenza ngendlela abenza ngayo, betshaya imidiza, besela notywala, namantombi enxibe kakubi. Nezinto wona ngamantombi namakhwenkwe njengoko sinjalo.
They're human. They love, they eat, they drink, they sleep, they breathe, they gotta die. They're people just like we are.
Yabona bangabantu banothando bayatya bayasela bayalala bayaphefumla bayakufa bangabantu njengoko sinjalo.
And yet they have been they've been possessed of an evil spirit. They don't know it. Not because of the people, but because sometimes some leader that they've been following have led them in the wrong road.
Kodwa noko baye ba bangenwe ngumoya ongcolileyo. Abayazi loo nto. Hayi ngenxa yabantu, kodwa ngenxa ngamanye amaxesha. Enye inkokheli abathe bayilandela. Ibakhokhelele kwindlela engalunganga.
Now you girls and boys know better than that. You know, you've been taught better than that. You've got better parents, sounder training than to do a thing like that. You know better.
Ngoku, nina mantombazana, namakhwenkwe, nazingcono kunokuya. Niyazi, nifundiswe ngcono kunokuya. Nina bazali abangcono, uqeqesho oluphucukileyo kunokwenza into enjengaleya. Nazingcono.
But they don't. See, because the churches that they go to, are modern churches, modernistic, and they just live for the day, more popular, and oh my, what's the morals become virtue to them, see?
Kodwa, abanako, yabona, kokuba amabandla abaya kuwo, ngawale mihla amabandla, owe fashion, kwaye baphilela nje usuku, indumasi enkulu, kwaye oh bethu, intoni, ukuziphatha, kube sisidima kubo, yabona?
So they, what is said one time in a play that I seen down here not long ago of Sodom and Gomorrah, that evil possessed woman said to Lot, "What you call immoral, I call virtue."
Ke bona yona njengoko ndatshoyo ngelinye ixesha kumdlalo endawubonayo ezantsi phaya kungekudala kakhulu weSodom neGomorrah athe lo mfazi uphethwe ngumtyholi wathi kulothe, "Enikubiza ukungaziphathi kakuhle, ndikubiza isidima."
Jesus said, as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. So we're back to that place again.
Wathi uYesu, njengoko kwaba njalo kwimihla kaNoa, kuya kuba njalo ekubuyeni kwenyana womntu. Ke sibuyele emva kula ndawo kwakhona.
Let's look at this fellow for a few minutes that we read about. No doubt that this kid was born in a good home, like you kids are. He's brought up with good parents.
Masijonge kulo mfo okwemizuzu embalwa esifunde ngaye. Akukho ntandabuzo ekubeni lo mntwana wazalelwa ekhayeni elilungileyo, njengoko ninjalo nina bantwana. Wakhuliswa ngabazali abalungileyo.
Because it proved it when Jesus presented to him the commandments of God, he said, "I've kept these since a youth." It showed that he had been brought up right.
Kuba iyayingqina xa uYesu wazisa kuye imithetho kaThixo wathi, "Ndakugcina oku ukusukela ebutsheni," ibonisa ukuba wayekhuliswe kakuhle.
He wasn't just a snatch out and, you know, he had been brought up to know what's right. Kids like you all are. Probably come up under a God-fearing mother and daddy to teach him right when he was a kid. Well, that's good.
Wayengenguye nje ongaqeqeshekanga nje, kwaye uyazi, yena wayekhuliswe ukuba azi okulungileyo. Abantwana abanjengani, mhlawumbi uze phantsi komama omoyikayo uThixo noTata ukumfundisa kakuhle xa wayengumntwana. Kuhle, oko kulungile.
Maybe as a little baby, his mother had high ambitions of him being a great man someday. His father's worth money that could school him and get him an education, and he'd come out with a good education and be able to be something in the world.
Mhlawumbi njengosana oluncinci, unina wayenamabhongo aphakamileyo ngaye ekubeni yindoda ebalukileyo ngenye imini. Uyise wayenemali enokumfundisa kwaye amnike imfundo anokuyi, abe nokuphuma enemfundo elungileyo kwaye abe nakho ukuba yinto ethile elizweni.
And with the sincerity of this mother and dad educating this kid, and perhaps come to his graduation time like you are, see, the time when he passed through his school and had his education.
Kwaye ngokunyanisa kwalo mama notata befundisa umntwana, kwaye mhlawumbi ukuza kwixesha lokuthweswa kwakhe isidanga, njengoko ninjalo, yabona, ixesha xa waphumelela esikolweni kwaye wafumana imfundo yakhe.
No doubt it perhaps was a pride and joy of that mother and daddy's life.
Akukho ntandabuzo yokuba mhlawumbi wayeligugu neqhayiya lobomi bala mama notata.
No doubt in them days he had a fine horses like you have automobiles, and a good dad and mother like you all have got that sees to you. You got good clothes and a car and just enjoy life, just something like you have today.
Akukho ntandabuzo kuyo lo mihla wayenamahashe amahle njengoko ninemoto, kunye notata olungileyo nomama njengoko nonke ninabo abajongayo ukuba nineempahla ezilungileyo kunye nemoto kwaye nonwabele nje ubomi njengento eninayo namhlanje.
And the father and mother with the praying constantly that their son would not turn out just an ordinary man, that he'd be an extraordinary man. All parents want that.
Kwaye utata nomama kunye no bethandaza rhoqo ukuba unyana wabo akayi kuba yindoda nje eqhelekileyo, okokuba uya kuba yegqwesileyo indoda. Bonke abazali bafuna oko.
Did you hear Jesus refer to that commandment? Honor the father and mother and stop.
Ingaba umvile uYesu ebhekiselele kulaa mthetho, beka uyihlo nonyoko, emva koko wema, yabona.
And that's the ambition of any parent, to do the best for their children they can, educate them, give them things maybe they wasn't able to get. That's what I feel about my children.
Kwaye elo libhongo lomzali wonke ukwenza okona kungcono esenzela abantwana bakhe ukuba babe nakho ukubafundisa abanike izinto mhlawumbi ezobona ababengena kuzifumana. Leyo yindlela endiziva ngayo ngabantwana bam.
I think sometime in going to school, now I think send Becky and Sarah and Joseph into these high schools and things where all this goes on. I think I'll take them and get back into the mountain and raise them up there like the Indians live.
Ndicinga ngelinye ixesha ekuyeni esikolweni ngoku ndicinga ukuthumela uBecky noSarah noJoseph kwezi zemfundo ephakamileyo izikolo nezinto apho zonke ezi zenzeko zikhona. Ndicinga ndiya kubathatha ndibuyele entabeni ndize ndibakhulise phezulu phaya kunye njengama ndiya ephila.
But here's what it is. What's in the kids going to come out? No matter where it is, it's going to come out.
God, nansi apha into eyiyo. Oko kusemntwaneni, kuza kuphuma. Akukhathaliseki nokuba iphi imele iza kuphuma.
If it's evil in there, it'll come out in the Indian camp. If it's good in there, it'll come out in any camp. See?
Ukuba kukungcola phakathi phaya, iya kuphuma kwinkampu yamandini. Ukuba kokulungileyo phakathi phaya, iya kuphuma nakweyiphi inkampu, yabona?
It's what's in the kid, the makeup of the kid. What's on the inside of you. And what you are now is what you'll probably be the rest of your life. You're on the changing spot.
Koko kusemntwaneni, ukwakheka komntwana, koko kungaphakathi kuwe, kwaye oko ukuko ngoko, koko mhlawumbi uya kuba kuko bonke ubomi bakho.
Do you know what? 86% of the conversions to Jesus Christ is done before 21 years old. Shows the statistics shows it. 86% that come to Christ come before they're 21.
Niyazi intoni, amashumi asibhozo anesithandathu eepesenti zenguquko kuYesu Kristu zenziwa phambi kwamashumi amabini ananye ubudala. Iyayibonisa. Ubalo manani luyayibonisa amashumi asibhozo anesithandathu epesenti eza kuKristu aza phambi abe namashumi amabini ananye.
If you pass that age, you become more molded or set in your ways. Well, it's possible, sure, they come 70, 80 years old, but it's very rare.
Nina, emva kokugqitha oba budala, uba ngoqingqeke ngakumbi okanye ubekeke ezindleleni zakho. Oh, kuyakwazeka ukuqinisekileyo. Bayeza amashumi asixhenxe, amashumi asibhozo eminyaka ubudala, kodwa kunqabe kakhulu, yabona.
You make yourself when you're young. You set your ambitions to what you want to do and what you're trying to achieve in life. You think of it.
Uzenza wena xa usemtsha. Ubeka amabhongo akho koko ufuna ukwenza. Noko uzama ukukufumana ebomini. Ucinga ngako.
As you think, of course, your mind is presented into your mind by an unknown something that dominates your mind, and then when it becomes in your mind, then you speak it that you're going to do it, and then your ambitions drive you to it.
Kwaye, njengoko ucinga, kakade, ingqiqo yakho, iziswa engcingeni yakho, ngento engaziwayo ethi yongamele ingqiqo yakho. Kwaye emva koko, xa iba sengqondweni yakho, ngoko uyayithetha okokuba uza kuyenza kuze emva koko amabhongo akho akuqhubela ekuyenzeni.
So mother and father expecting this young man to his ambitions to be great, enough money to carry it out, and then no doubt prayed that this young lad would get that opportunity.
Ke umama notata belindele lo mfo mtsha amabhongo akhe okuba mkhulu imali eyaneleyo yokulenza, kwaye emva koko akukho ntandabuzo wathandaza ukuba lo mfo mncinci uya kulifumana elathuba.
You see, they had done all they could do. He'd maybe having fine horses and maybe he's very popular amongst the women.
Niyabona, bona benza konke ababenokwenza. Wayenokuba unamahashi amahle kwaye mhlawumbi wayedume kakhulu phakathi kwabafazi.
If what would go for a man would be for a woman, vice versa. See? Because we're talking about human life, souls, both men and women.
Kwaye, kuya kuba njalo kwindoda, kuya kuba kanjalo nasemfazini, ngokufanayo xa iguqulelwe. Yabona, kuba sithetha ngobomi boluntu, imiphefumlo, ngokubini indoda nomfazi.
And then, after all this opportunity the boy had, see, he become on easy street, we call it. On a place where he didn't have to worry about too much. His parents had money.
Kwaye, emva koko, emva kwalo lonke eli thuba, inkwenkwe eyaba nalo, yabona, yaba kwisitrato esilula siyayibiza, kwindawo apho kungadingeki izikhathaze malunga nokuninzi, abazali bayo babe nemali.
He become a ruler. The Bible refers to it here as a young, rich young ruler.
Yayine ngamandla, yayine yaba ngumlawuli. IBhayibhile ibhekiselele kuyo apha njengomtsha osisityebi umlawuli.
And we see at a young age, maybe in his teenage, just out of school, just out of graduation, maybe a few weeks before or something, he's a ruler. And he had all that hearts could desire.
Kwaye siyabona kwiminyaka yobutsha, mhlawumbi ekugqitheni kwayo kwiminyaka yokufikisa, nje iphuma esikolweni, nje iphuma kuthweso sidanga, mhlawumbi iveke ezimbalwa phambi okanye into ethile yabo, yaba ngumlawuli, kwaye yayinako konke oko intliziyo enokunqwenela.
And the boy wasn't no modern Ricky. He's a fine kid. I believe when Luke wrote about it, or Mark, I believe it was, Jesus looked at him and sighed because he loved him.
Kwaye, inkwenkwe, yayingongo xenga xenga yowale mihla, iyintwana elungileyo, ndiyakholwa. Xa uLuka wabhala malunga nayo, okanye uMarko, ndiyakholwa yayinjalo. UYesu wajonga kuyo wazamla ngokuba wayeyithanda yabona.
There's something about the kid. There's a nice personality hook with this kid.
Kukho into malunga nentwana. Kwakukho ubuntu obulungileyo obuqhagamshelene nale ntwana.
Where did he come from? I have a nice family who had taught him the commandments of God and seen that he kept them. And he did it from his youth up.
Apho ivela khona, iphuma kusapho olulungileyo olwayifundisayo imithetho kaThixo yaze yabona ukuba iyayigcina kwaye yayenza ukusukela ebutsheni bayo ukunyuka.
And the boy had an ambition. He wanted eternal life. He said, a good master, what could I do to inherit eternal life?
Kwaye inkwenkwe yayinebhongo, yayifuna ubomi obungunaphakade. Yathi, mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade.
See, with all you got in the world, yet the soul on the inside of you tells you there's something that you need, that you haven't got, just by wealth, or it always had to be wealth. It could be pop or some pretty girl. She's got her beauty that she can think of.
Yabona, kwako konke okufumanayo ehlabathini, noko umphefumlo kwingaphakathi lwakho uyakuxelela kukho into ethile oyidingayo. Ongenayo ubutyebi nje okanye akusoloko kudingeka ukuba ibe bubutyebi, ingaba yindumasi, intombi entle, onobuhle bakhe anokucinga ngabo.
Maybe she's very popular in school. Maybe the boy can get any girl he wants. He feels that he's kind of secured.
Mhlawumbi udume kakhulu esikolweni, mhlawumbi inkwenkwe ingafumana nayiphi intombi eyifunayo, iziva ngathi iluhlobo olukhuselekileyo.
That's not security. It'll fade just like the flower in the field. See? It'll go. It won't be long. Just a few turns of sun, that's gone. Then you've got a soul that has to live eternally.
Olo, asilo kuseleko. Kuya kunyamalala, kanye, njenge ntyatyambo edlelweni, yabon, iya kumka, akuyi kuba kudala. Nje ukujika okumbalwa kwelanga, imkile. Emva koko, uba unomphefumlo ekufanele uphile ngonaphakade.
And this young kid must have had a nice personality because he presented himself to the Lord Jesus, knowing he bowed upon his knee. He said, good master, what could I do to have eternal life?
Kwaye, le ntwana incinci makube yayinobuntu obulungileyo ngokuba yazibonakalisa kwiNkosi uYesu isazi yaqubuda ngamadolo yathi, "Mfundisi ulungileyo, ndingenza ntoni na ukuze ndibe nobomi obungunaphakade?"
He said, "Why do you call me good?" So when you know there's only one good and that's God. See, what the young man expressed in this that he was God.
What? Yini na ukundibiza mna ngokulungileyo? What? Xa usazi kukho kuphela omnye olungileyo kwaye lo nguThixo, yabona. Intoni indoda yayivakalisayo koku yeyokuba waye enguThixo, yabona.
He said, "You don't know what's the commandments, keep them." So he said, "What commandments, Master?" He said, "The commandments of honor the father and mother and so forth." He said, "This I've done from youth up." See, I've did this.
Wathi, "Uyayazi imithetho, yigcine." Yathi, "Ke yathi, yiphi imithetho umfundisi?" Wathi, "Imithetho yokubeka uyihlo nonyoko, nanjalo njalo." Yathi, "Oko ndakwenza ukusukela ebutsheni bam, yabona. Ndakwenza oku."
He said, "Yet you're lacking one thing. Go sell what you have and distribute to the poor and follow me."
Wathi, "Noko usasilele into enye. Hamba uthengise ngoko unako, uze wabele amahlwempu, uze undilandele."
What an opportunity. That could have been Peter, James, or John, one of them.
Elinjani ithuba lowo yayisenokuba nguPetros, Yakobi, okanye uYohane, omnye wabo.
See, the kid had been trained and brought up right and been presented to Christ to use him and all the potential that he had in him to use, probably educated, young, rich, influence, where he could have presented the gospel and yet turned it down. What a rational thing that was for that young boy. See?
Yabon, intwana yayiqeqeshiwe kwaye ikhuliswe kakuhle kwaye yaziswa kuKristu ukuze ayisebenzise kuzo zonke izakhono eyayinazo kuye ukuyisebenzisa, mhlawumbi efundile, emtsha, esisityebi, enempembelelo apho yayinokusa ivangeli, kodwa noko walala. Enjani ukutenxa into ekwaba yiyo la nkwenkwe incinci? Yabona?
Follow me. Now see, he had to follow someone. Now he had to either follow the influence of the people he's associated with, the influence of some young lady, some influence of a gang of boys that he's associated with, his colleagues in school, or follow Jesus Christ.
Ndilandele. Ngoko, yabona? Kwakufuneka ilandele umntu othile. Ngoko, kwakufuneka abe ulandele impembelelo yabantu awayenxulumene nabo, impembelelo yenenekazi eliselitsha, impembelelo yeqela lamakhwenkwe awayenxulumene nawo, amaqabane akhe asesikolweni, okanye alandele uYesu Kristu.
Now all of his goodness, yet he knew he didn't have eternal life. Kids, that's what you got to think about.
Kuko konke ukulunga kwakhe, noko wayesazi wayengenabo ubomi obungunaphakade. Bantwana, loo nto yinto ekufuneka nicinge ngayo, yabona?
Now look at the boy tonight. What he could have been and what he is. What he is tonight, he's somewhere. He is a man. He's somewhere. He's waiting a judgment.
Koko, jonga kwinkwenkwe ngobu busuku. Oko yayinokuba kuko, noko ekuko. Oko ikuko ngobu busuku. Isendaweni ethile. Yayingumntu isendaweni ethile ilinde umgwebo.
He's waiting to face the judgment of that day, turning down the same opportunities presented to you kids, almost under the same circumstance.
Ilindele ukujongana nomgwebi ngolwasuku ukwala kwa elathuba linye liziswa kuni bantwana phantse ngaphansi kwemeko ekwanye.
Fine kids, good personality, fine fathers and mothers, what you have, don't even have to work unless you want to. See? But there's something else that goes with that. And something goes with that.
Bantwana abalungileyo, ubuntu obulungileyo, otata nomama abalungileyo, oko ninako akudingeki nokuba nisebenze ngaphandle kokuba niyafuna, yabona. Kodwa kukho into ethile engenye ehamba nokuya. Kukho into ethile ehamba nokuya.
That word tonight never dies. It's still a challenge to every young man, every young woman. Follow me.
Ela lizwi ngobu busuku alize life. Isengumceli mngeni kuyo yonke indodana, wonke umfazana, ndilandele.
See, words don't die. Whenever you speak anything, just remember, whether it's in your car in the secret, whether it's in the pulpit, whether it's down the street corner with your boyfriend or girlfriend, wherever it is, it never dies. It's got to live forever.
Yabona, amazwi awafi. Nanini utheta nantoni, kumbula nje, nokuba isemotweni yakho emfihlekweni, nokuba kusepulpitini, nokuba kusezantsi ekoneni yesitrato kunye nenkwenkwe okanye intombi sisihlobo sakho, nokuba kuphi, alize life, lifanele liphile naphakade.
I seen that girl that I, the night in the vision, young, pretty girl, a Hollywood actress, and I seen her dying, reaching, trying to get to help, and she died in a heart attack. Miss Monroe.
Xa ndabona la ntombi endi ngobunye ubusuku embonweni, esentsha, entle intombi, umdlali wase Hollywood, kwaye ndambona esifa, efikelela, ezama ukufumana uncedo, wafela kuhlaselo lwentliziyo, uNkosazana Monroe.
And then that's been 2 years ago, and I seen her dying. And 2 days later, she did die.
Kwaze ngoko, kwaba iminyaka emibini eyagqithayo, kwaye ndambona esifa, kwaze emva kweentsuku ezimbini, waze wafa.
And then the other night, I heard that girl's voice. How? The kids have been telling me, Daddy, you go down that river, no return all the time. Said they got a play like that on tonight. They told me a certain night it would be on, a week or two ahead of time.
Ngoko. Kobunye ubusuku ndeva ilizwi lala ntombi kanjani abantwana babendixelela tata uyehla ngalamlambo ka akukho kubuye lonke ixesha but banomdlalo onjengalowa ngobu busuku bandixelela ubusuku obuthile iya kubakho iveki okanye ezimbini ngaphambi kwexesha.
I thought, well, I want to see that because I've been down that river 2 or 3 times, about 5 times, I think. I went to see it, and Miss Marilyn Monroe acted that out.
Ndacinga, kuhle, ndifuna ukukubona okuya, kuba bendisezantsi kulamlambo amabini okanye amathathu amatyeli, malunga namatyeli amahlanu. Ndiyacinga, kuhle ndandifuna ukuyibona, kwaye uNkosazana Marilyn Monroe wadlala okuya.
Well, that was the girl I saw in the vision. And there she was in picture. And the actions, the very act that she made on the river of no return, when she took that picture perhaps 15 years ago, it was an old picture, maybe 20 years ago.
Kulungi, leo ya intombi ndayibona kumbona, kwayo nantsiya kumfanekiso, nasekudlaleni, kwalowo mdlalo eyawenzayo kumlambo ka akukho kubuye, xa wathatha la mfanekiso, mhlawumbi 15 leminyaka eyagqithayo. Yayingumfanekiso omdala, mhlawumbi 20 eminyaka eyagqithayo.
And she's been dead 2 years, and there she is again alive. Every action and every word. See? It's still so caught in magnetic tape until it's alive again.
Kwaye wayefile iminyaka emibini, kwaye nankuya kwakhona ephila sonke isenzo nalo lonke ilizwi yabona isabanjiwe kwisishicileli mazwi ide ibe iyaphila kwakhona.
Not only that, but everything that we say is alive. Every word that we speak cannot die.
Hayi kuphela oko, kodwa yonke into esiyithethayo iyaphila. Lonke ilizwi esilithethayo alinakufa.
Coming through the room is words now, forms of people. Television picks it up. You can speak right here and they hear you around the world. That same second, even before you can hear it in this room, it goes around the world. By electronic.
Ukuza ngegumbi ngamazwi ngoku. Iindidi zabantu. Umabonwakude uyalichola. ungathetha kanye apha kwaye bayakuva kwihlabathi lonke ngalaa mzuzu mnye nkqu phambi kokuba ube nokuliva kweli gumbi lityhutyha ihlabathi ngonxibelelwano lwecingo.
And God's great screen picks that up. And every move and every act that you make, you've got to meet it at the judgment. See?
Kwaye isibuko esikhulu sikaThixo sichola okuya kwaye yonke intshukumo naso sonke isenzo othi usenze kufanele uhlangane nako emgwebeni, yabona.
So young fella, it's a good thing to stop. Think about these things, see, because you're going to need it again.
Ke mfo omncinci, yinto elungileyo ukuma, ucinge ngezi zinto, yabona, kuba uza kuhlangana nayo kwakho, yabona.
Let's trace this young man, the opportunity he had, and put yourself in his place. And a girl the same as this, Becky, Marilyn. Just the same as you stand in his place and you can hear that voice which is still alive.
Masiphande le ndodana, ithuba eyaba nalo, uze uzibeke endaweni yayo, kwaye intombi nje ngokunye njengoko kunjalo kuBecky noMarilyn, njengoko nje ikwanye njengokuba nimile endaweni yayo, kwaye unako ukuliva elazwi elisaphilayo.
It's still alive, it's still moving. Science says in 20 years from now they'll pick up his literal voice that he spoke 2,000 years ago. It's still alive.
Lisaphila, lisashukuma. Inzululwazi ithi kumashumi amabini eminyaka ukusuka ngoku baya kuchola izwi lakhe awalithethayo kumawaka amabini eminyaka eyagqithayo lisaphila.
Like a pebble dropped in the ocean, the wave never ceases. It goes to the shore thousands of miles and turns back.
Njengelityana lisiwa elwandle, iliza zange liyeke, liya elunxwemeni amawaka emayile lize libuyele emva.
When a voice is once spoken to the air like that, it never dies. There ain't nothing you say to judgment, it's right there.
Xa ilizwi lithe lathethwa kwakanye emoyeni ngolwa hlobo, alikhe life, akukho nto onokuyitsho emgwebeni, iphaya kanye.
There will be the voice of Jesus Christ bidding that young man, follow me. And him turning away on the screen, sorrowful because he had great possession. See?
Kuyakubakho izwi lika Yesu Kristu licenga la ndodana. Ndilandele, nayo ilala, esibukweni, ilusizi, ngokuba yayinobutyebi obuninzi, yabona.
We might always has to be money. It can be other things. See, anything we hold dear, then we do that call. See, it becomes like a money to us. It becomes something that corrupts us.
Singangabe kwa akudingeki ukuba isoloko iyimali. Ingaba zezinye izinto, yabona. Nantoni na esikuyibamba ngokuyithanda kunokuba sisenza kolwabizo, yabona. Iba njengemali kuthi.
Now, let's follow him a little bit. What happens when he turns away? He didn't listen to that voice of Christ. He went with his friends.
Ngoku, masiyilandele kancikana. Kwenzeka ntoni xa yajika emka. Zange iphulaphule kwelazwi likaKristu yahamba nezihlobo zayo.
Which, you kids, you're all fine kids, and you're bound to have friends. But watch what kind of friend you have. If that friend's following Christ, go with that friend. Follow Christ too. But if it don't do it.
Ntoleyo, nina bantwana, nonke ningabantwana abalungileyo. Kwaye nibophelelekile ukuba nibe nezihlobo. Kodwa qaphela hlobo luni lwesihlobo onaso. Ukuba esasihlobo silandela uKristu, hamba nesiyasihlobo. Landela uKristu nawe. Kodwa ukuba asilandeli, sukuyenza.
Let's look at it. We find out he perhaps kept his friends. He became a great ruler. He was a ruler then.
Masijonge kuyo. Siyafumanisa. Mhlawumbi yazigcina izihlobo zayo. Yaba ngumlawuli omkhulu. Yaba ngumlawuli emva koko.
Later we find him so prosperous until he had to build extra barns to put his stuff in. And then he said to himself after he got old and the cares of young life and things has passed, all he done maybe was entertain.
Kamva siyamfumana esisityebi kakhulu de kufuneke akhe oovimba abangabanye ukuze afake izinto zakhe. Kwaye emva koko wathi kuye, emva kokuba emdala kwaye amaxhala obomi bobutsha nezinto zigqithile, konke akwenzileyo mhlawumbi yayikukonwabisa.
When an old man and old woman like me, my wife, your mothers and dad, there isn't hardly anything that they can think of.
Xa indoda endala okanye umfazi omdala njengam, umfazi wam, oomama nootata benu, akukho nanto abonokucinga ngayo.
They can't don't want to get out and run up and down the streets, you know, as young fellows would and young women. Dates and who's going to be your wife or your husband. Or see, they don't have that in their mind. They got children that are interested. That's going to be you all tomorrow, if there is a tomorrow.
Abanako, abafuni kuphuma kwaye babaleke besihla benyuka ezitratweni niyas njengabafo abasebatsha bebeya kwenza, kunye nabafazi abasebatsha ukuzikhupha nokuba ngubani oza kuba ngumfazi wakho okanye umyeni wakho okanye yabona. Abanakho oko ezingqondweni zabo, bona banabantwana abanomdla kubo. Iza kuba nini nonke ngomso ukuba kukho ingomso.
And see, the fellow then with maybe he never even got married. And however, he was a great ruler. And he set up on, and as is in Jerusalem yet today, they eat on the housetop this time of day when it's cool out in the evening.
Why, bona umfo gok, kunye mhlawumbi, mhlawumbi zange achate nokuchata. Kwaye nakanjalo, waye ngumlawuli omkhulu. Kwaye wahlala phezu kwaye njengoko kunjalo eYerusalem unangoku namhlanje batyela kumphezulu wendlu ngeli xesha lemini xa kuphola ngaphandle ngokuhlwa.
And we find another character pictured with him, a beggar.
Kwaye siyafumanisa omnye umdlali eboniswa kunye nayo, umngqibi.
And the man from being raised to honor the neighbor and do unto others as have others to do unto you. See, by rejecting that call of Christ, finally, it looked like a boy had been raised in a home like that, that would never got away from him, but it did. It did.
Kwaye indoda ekubeni ikhulisiwe ukubeka ummelwane nokwenza kwabanye njengoko ingathanda kwenziwe kuyo, yabona ngokwala olwabizo lukaKristu ekugqibeleni ikhangeleka inkwenkwe ekhuliswe kwikhaya elinjeya okuya kwakungasokuze kusuke kuyo, kwaye kwenzeka, yenzeka.
And there laid a man at the gate by the name of Lazarus begging for food. And vainly he would have eat the crumbs that he swept off, not even to the beggar, but to the dogs. And was full of sores.
Kwaye nako kulele indoda esangweni egama linguLazaro imcela ukutya kwaye elizeni ibisenokutya ingququ ezitshayelwa yiyo ingazitshayeleli nakumngqibi kodwa izitshayelela ezinjeni kwaye yayizele zizilonda.
But the man had been so polished in society then, he had no more feelings. He become numb because he'd rejected that offer of Christ.
Kodwa indoda yayihloniphekile ekuhlaleni ngoko yayingasenamvakalelo yaba ndindisholo ngokuba yayilwalile olwamemo lukaKristu.
And maybe one evening this time making his toast with fine wines and lovely women's jeweled around him and things like that with all his hearts could desire and toasting a beggar laying at the gate.
Kwaye mhlawumbi ngolunye urhatya ngeli xesha isenza uvuyo lwayo ngeewayini ezimnandi nabafazi abathandekayo begaxele beyingqongile kwanezinto ezinjeya kunye nako konke intliziyo eyayinokunqwenela kwaye izivuyisa umngqibi elele esangweni.
And before daylight dawned the next morning, he was in hell screaming for that Lazarus to come put water on his tongue. The change of the scene.
Kwaye phambi kokuba ukukhanya kwemini kuqale kwintsasa elandelayo yayisesihogweni ikhwaza laLazaro ukuba eze afake amanzi elwimini layo ukuguqulwa kwemboniso.
And you notice when he said Father Abraham, now he still remembered that Abraham was the father of the Jews.
Kwaye uyaqaphela xa yathi bawo Abraham ngoku yayisakhumbula ukuba uAbraham wayenguyise wamaJuda.
He said, Father Abraham, send that beggar, Lazarus, down here with a little water on his fingers to put on my lips. These flames are tormenting.
Yati, bawo Abraham, tumela la mngqibi, uLazaro, ezantsi apho kunye namanzi amancinci eminwe yakhe. Awabeke emilebeni yam, la madangatye ayandithuthumbela.
He said, and Abraham said, I can't do that, in so many words. And besides all this, you see, you had your opportunity in life.
Kwaye yathi, kwaye uAbraham wathi, andinakuyenza loo nto kumagama amaninzi. Kwaye ngaphandleni kwako konke oku, uyabona, ubunalo ithuba lakho ebomini.
When did he have it? When Jesus said, follow me. But he turned it down.
Xesha liphi eyayinalo xa uYesu wathi, ndilandele.
He went the way that he could make money, and that's all right, nothing wrong with making money. But follow Jesus while you're doing it. See, and he'd went the other way with the crowd.
Yeah, bangendlela enokwenza ngayo imali. Kwaye kulungile konke oko. Akukho nto ingalunganga ekwenzeni imali. Kodwa landela uYesu ngelixa uyenza. Yabona, kwaye yahamba ngenye indlela kunye nesihlwele.
And you find out, he said, and Abraham said, and besides all this, there's a gulf fixed between you and he that no man has ever crossed over and never will. Them that are there cannot come here, and these here cannot go there. It's been fixed. No man has crossed or will cross.
Kwaye uyafumanisa yathi, kwaye uAbraham wathi, kwaye ngaphandleni kwako konke oku, kukho umda obekiweyo phakathi kwakho naye. Ekungekho ndoda eyakhe yawuwela kwaye ingayi kubakho. Bona aba baphaya abanakuza apha kwaye naba abalapha abanakuya phaya. Ubekiwe, akukho ndoda eyakhe yawuwela okanye iya kuwuwela.
Now listen, he wants to be an evangelist then. The call that Jesus had given him to follow him had and to be a soul winner as a young man returned to him again.
Ngoko, phulaphula kuyo, ifuna ukuba ngumvangeli ngoko. Ubizo uYesu awayinika lona ukulandela yena, lulo, kwaye ibe ngumfumani wemiphefumlo, njengendodana, kwabuyela kuyo kwakhona.
He remembered it, that he had five brothers, and back on earth, and he didn't want them in that place.
Yayikhumbula loo nto, ukuba inabantakwabo abahlanu. Kwaye emva emhlabeni kwaye yayingabafuni bona kulaa ndawo.
He said, send Lazarus then back to tell my brothers not to come this way. In other words, accept the call of follow me. But he said they won't do it.
Yathi, thumela uLazaro ngoko emva ayokuxelela abantakwethu ukuba bengezi ngale ndlela. Ngamanye amazwi, yamkela ubizo luka ndilandele yabona kodwa wathi bona abayikuyenza.
He said, yes, if one would raise from the dead like Lazarus and go back and tell him, you see, it shows that after we die you're still conscious. He remembered.
Yathi, ewe, ukuba ubani uvuka kwabafileyo njengoLazaro aze abuyele emva abaxelele, niyabona, ibonisa oko emva kokuba sifile usesezingqondweni yakhumbula.
Abraham said, son, remember in your days. See? You still remember, you don't lose your memory. You remember.
UAbraham wathi, nyana, khumbula kwiintsuku zakho, yabona? Usakhumbula. Akuphulukani nenkumbulo yakho, uyakhumbula.
And the memories that man could have and still in the same place. Remember. The opportunity he had of hearing Jesus say, follow me. But he followed the wrong person, the wrong crowd. He got in the wrong crowd and went to the wrong place. End up in the wrong eternity. Be annihilated at that day from God forever.
Why, Inkumbulo indoda enokuba nazo ibe isesendaweni enye ikhumbula ithuba eyaba nalo lokuva uYesu esithi, "Ndilandele," kodwa yalandela umntu ongalunganga, isihlwele singalunganga, yangena kwisihlwele singalunganga, yaze yaya kwindawo engalunganga, yaphelela kwinaphakade elingalunganga, ukutshatyalaliswa ngalamhla. Amke kuThixo naphakade.
Jesus also said a great striking word. Though one raise from the dead and go back, yet they would not be persuaded because they've got Moses and the law. And if they won't hear that, then they won't hear, though one would be raised from the dead, they will not be persuaded.
UYesu futhi wathetha igama elibalulekileyo. Nokuba ubani uvuke kwabafileyo abuyele emva, noko abayi kucengeka, kuba banomthetho kaMoses. Kwaye ukuba abasayi kuva okuya, ngoko abayi kuva nokuba othile uya kuvuswa ekufeni, abayi kucengeka.
Why did the law speak something like that? Yes. Do to others as you'd have them do unto you, and he had lived under the law. But he let the beggar die at the gate. See?
Kutheni, kutheni? Ingaba umthetho uthetha into enjengaleya? Ewe, yenza kwabanye njengoko ubungathanda benze kuwe. Kwaye yayiphile phantsi komthetho, kodwa yayeka umngqibi afele esangweni. Yabona?
He lived under the commandments of God and yet failed to see that great eternal life.
Yayiphile phantsi kwemithetho kaThixo, kwaye noko yasilela ukubona obuya bukhulu bomi banaphakade.
Kids, each one seem like mine. You each one seem like it's my sons and daughters in one way you are. Spiritually speaking. That's right.
Bantwana, nina ngamnye nikhangeleka njengabam. Nina ngamnye nikhangeleka njengonyana neentombi zam. Ngendlela enye ningabo, yabona, ngokwasemoyeni ukuthetha. Injalo loo nto.
The Lord God has put your souls into my care because you come listen to me, you believe me. And in one sense, the words, you are my sons and daughters. That's right.
Inkosi uThixo ibeke imiphefumlo yenu elugcinweni lwam. Ngokuba niyeza, naphulaphule kum, niyandikholelwa, yabona. Kwaye ngokunye ukuvakala kwegama, ningoonyana neentombi zam. Injalo loo nto.
Always remember, keeping the commandments of God is a great thing. Being raised in a good home is a heritage from God.
Soloko nikhumbula, ukugcina imithetho kaThixo into enkulu. Ukukhuliselwa ekhayeni elilungileyo ligugu elisuka kuThixo.
And to be fine kids with personalities as you have, good. Wonderful to have an education. It's wonderful to even live in this free land. We got many things to be thankful for.
Kwaye ukuba ngabantwana abalungileyo kunye nezimilo njengoko ninazo, kulungile. Kuhle ukuba nemfundo. Kuhle nokuphila kweli lizwe likhululekileyo. Sinezinto ezininzi esifanele ukuba nombulelo ngazo.
But there's one thing that you just don't inherit. You've got to accept it. That's eternal life. And you only do that by following Jesus, by a born-again experience. Don't neglect that.
Kodwa, kukho into enye ongayifumani njengelifa, kufanele uyamkele leyo bubomi obungunaphakade, kwaye uyakwenza oko kuphela ngokulandela uYesu ngamava ozalo ngokutsha. Musa ukungayihoyi loo nto.
A little story one time I heard of a man who's all he was poor and he always wanted to, it's a little fairy story like, it always stuck with me though.
Ibali elincinci ngelinye ixesha endakhe ndalifa. Le ndoda eyayikho, yayilihlwempu, kwaye yayisoloko ifuna ukulibalana nje eliyintsomi uhlobo. Lasoloko lindihleli noko.
And one day he picked a flower, and the flower was magic. And the flower answered to him and said, "You've been poor all your life, He said, now, ask what you will, and it'll be given to you.
Kwaye, ngenye imini, yachola intyatyambo. Kwaye, intyatyambo, yayingumlingo. Yaza intyatyambo, yaphendula kuyo yathi. Ubulihlwempu, ubomi bakho bonke. Yathi, ngoku, cela okufunayo. Kwaye, uyakuyinikwa.
He said that yonder's mountain would open up, and I could go therein and find the gold in the mountain.
Yathi, la ntaba ngaphaya ingavuleka, kwaye ndibe nakho ukuya ndifumane igolide entabeni.
Well, he said, you will have to take me with you wherever you go. See, you'll have to take me with you. So, wherever I am, then you can ask what you will.
Kuhle, yathi, kuya kufuneka undithathe, uhambe nam, naphi na apho uya khona. Yabona, kuya kufuneka undithathe, uhambe nam, ke, naphi na apho ndikhoyo, emva koko, ungacela okufunayo.
He walked to the mountain, and the mountain opened up, and he went in the shells as full of gold and diamonds, as the little fairy story goes.
Yahamba ukuya entabeni, yaze intaba yavuleka, yaze yangena. Iishelifu zazizele igolide nedayimani njengoko ibali elincinci eliyintsomi liqhubeka.
He laid the flower down on a table or a rock, and he ran and grabbed a great big gem. And he said, I must go show this to my friends, and now I'm a rich man. I have everything now. I must show this.
Yabeka intyatyambo phantsi etafileni okanye ilitye. Yaze yabaleka yathabatha ilitye elikhulu elinqabileyo. Yaze yathi, kufanele ndihambe ndiyokubonisa oku kwizihlobo zam, kwaye ngoku ndiyindoda etyebileyo, ndinento yonke, kufanele ndibonise oku.
And so the flower spoke and said, you have forgot the main thing. So he runs back and picks up, said, well, maybe I'll get a piece of gold, I'll get a piece of silver. And so he said, I'll hurry out to tell the people how rich I am, what all I've got.
Kwaye ke intyatyambo yathetha, kodwa yathi, ulibele eyona nto. Yaza ke yajika, yabaleka, yaya kuyichola, yathi, kulungile, mhlawumbi ndiya kufumana intwana yegolide, ndiya kufumana intwana yesilivere. Kwaye ke yathi, ndiya kukhawuleza ukuya kuxelela abantu ndityebe kangakanani nako konke ndikufumeneyo.
And he got to the door, and the flower said, but you forgot the main thing. So he runs back again.
Yaza yafika emnyango, yaze yathi intyatyambo, kodwa ulibele eyona nto. Ke yabaleka yajika kwakhona.
He said, in here we find all kinds of materials. So he picked up a stone. He said, I'll go take this stone and show the people what kind of a stone this mountain's made out of so I can find my way back to it. See?
Yathi, phakathi apha, sifumana zonke iintlobo zezinto. Ke, yachola ilitye, yathi, ndiyakuhamba, ndithathe eli litye, ndize ndibonise abantu hlobo luni lwelitye lentaba eyenziwe ngalo, ukuze ndifumane indlela yami yokubuyela kuyo. Yabona?
And he started out the door, and the flower said, for the it's final time, you have forgot the main thing. Oh, he said, oh, shut up. See, he didn't want to hear it anymore. Forgot the main thing. And he ran out the door. And when he did, the door closed behind him with the flower on the inside. The main thing was the flower. See, the main thing was the flower.
Kwaye, yaqalisa, yaphuma ngomnyango, yaze yathi intyatyambo, okwe, ityeli layo lokugqibela. Ulibele eyona nto. Oh, yathi, oh, thula. Yabona, yayingafuni kuyiva kwakhona. Ulibele eyona nto. Yaze yabaleka yaphuma ngumnyango. Kwaye xa yakwenzayo oko, umnyango wavaleka emva kwayo kunye nentyatyambo ngaphakathi. Eyona nto yayiyintyatyambo. Yabona, eyona nto yayiyintyatyambo.
Years ago, as a kid, as you all are, here, cattle ranch above here, above Phoenix, I was reading a piece of prospect, a paper about a prospector. Then there was no roads through here, then just little sand paths. They still do a lot of prospecting in here, you know.
Kwiminyaka eyagqithayo, njengentwana, njengoko nonke ninjalo, apha. Unogada wenkomo, phezulu apha, phezu kweFoenix. Ndandifunda isiqwengana yengqawa zimbiwa. Iphepha malunga nengqawa zimbiwa. Ngoko, kwakungekho zindlela ukuza apha ngoko. Nje indlela ezincinci zentlabathi. Basenza ingqawa zimbiwa oluninzi khona apha niyazi.
But this prospector had come in and he found a lot of money and he struck a lot of gold, and on his road in he stayed in a cabin he'd found, and he had a dog with him, and the dog he tied up on the outside.
God le ngqawa zimbiwa yangena kwaye yafumana imali eninzi, yafumana igolide eninzi, yaza endleleni yayo engenayo yahlala kwindlwana eyayifumanayo kwaye yayinenja kunye nayo kwaye inja ibotshelelwe ngaphandle kwaye.
That night there'd been an outlaw following him to get this gold. He picked it up from the old Spanish mines, and he was coming in with it, and the dog started barking, and the man didn't want to be bothered with that dog. He said, shut up!
Ngoba busuku kwakukho isaphuli mthetho simlandela ukuze sifumane le golide yayithathe kwimigodi emidala yaseSpanish kwaye yayingena nayo, yaza inja yaqalisa ukukhonkoda kwaye indoda yayingafuni kukhathazwa ngalaa nja, yathi thula.
He said, tomorrow I'll take this into to the city, and morals the story was this, and I'll have it weighed up, and I'll be a rich man, and I'll buy great cars, and I'll have all kinds of women and big parties, and I'll be a rich man because I've already struck the claim. I've got the gold here, much of it.
Yathi ngomso ndiza kuthatha ndingenise oku esixekweni kwaye ndiya imfundiso yeli bali yayikoku kwaye ndiza kuyisa esikalini kwaye ndiya kuba yindoda esisityebi kwaye ndiya kuthenga iimoto ezinkulu, ndiya kuba nazo zonke iintlobo zabafazi nemigidi emikhulu, ndiya kuba yindoda esisityebi ngokuba sendifumene ibango, ndinegolide apha eninzi yayo.
Instead, and while he was trying to go to sleep, the dog kept barking because the dog seen the outlaw coming up, slipping up, waiting for the prospector to go to sleep.
Yaza yathi ndiya kwaye xa yayizama ukuya kulala, inja yaqhubeka ikhonkotha ngokuba inja yasibona isaphulimthetho sisiza sichwechwa silinde ingqawa zimbiwa iye kulala.
He raised up again and screamed at the dog again, said, shut up! And the poor dog whined and tried to warn his master. The danger was lurking.
Yavuka kwakhona, yakhwaza inja kwakhona, yathi thula. Yaza inja yatswina, yaza yazama ukulumkisa umphathi wayo ukuba ingozi yayirhoxobisile, rhoxobisile.
And when the next time when the dog started barking, the prospector had a shotgun. He didn't want to be bothered, so he just raised up and shot the dog. And the prospector was killed that night by the outlaw.
Kwaye xa kwixesha elilandelayo, xa inja yaqalisa ukukhonkotha, ingqawa zimbiwa yayinompu, yayingafuni kukhathazwa, ke yavuka nje yaze yayidubula inja, kwaye ingqawa zimbiwa yabulawa ngobuya busuku sisaphuli mthetho.
All these fancy dreams done him no good. Why? He stilled the voice that was warning him.
Onke amaphupha akhe ayokoyoko akamenzela nto. Kutheni? Yathulisa ilizwi elalimlumkisa.
There's nobody can try to do anything. You kids would never be able to do anything wrong after being raised the way you are unless you feel something tell you not to do it. I don't. Never still that voice that's warning you.
Akukho mntu onokuzama ukwenza nayiphi into. Nina bantwana, beningenakuba nako ukwenza nayiphi into engalunganga emveni kokuba nikhuliswe ngendlela eniyiyo. Ngaphandleni beniyakuva into enixelela ukuba ningayenzi. Ngoku, ningaze nilithulise elazwi elinilumkisayo.
And always remember, except that voice that said, follow me, and you'll always come out right. I believe you will. I got confidence in you.
Kwaye, soloko nikhumbula, lamkele elazwi lithi, ndilandele. Kwaye, uya kusoloko uphumela kakuhle. Ndiyakholwa niyakuba njalo, ndinengqiniseko kuni.
But just always remember, at Jesus, that voice is alive in the earth tonight. Just the same as every voice, every word we spoke is still alive. When that voice goes out on that ether wave of the air, see, you got a transmitter here that sends it out. You are the transmitter that sends it out. Now it takes a station to pick it up.
Kodwa nje, soloko nikhumbula ukuba uYesu, elazwi liyaphila emhlabeni ngobusuku, njengendlela ekwanye, njengalo lonke izwi nalo lonke igama esilithethayo lisaphila. Xa elazwi lisimka kwelaliza lomoya, yabona, unesiqhagamshele esigqithisayo apha esilithumelayo. Usisiqhagamshele esigqithisayo esilithumelayo, ngoku, ithabatha isidishi ukulichola.
And Jesus was a transmitter of God's word, for he was the triunity of God manifested in one man. He was complete God and complete man.
Kwaye uYesu wayesisiqhagamsheli esigqithisayo selizwi likaThixo ukuba waye kukumanyana kobuthathu bukaThixo kubonakaliswe endodeni enye. WayenguThixo opheleleyo nendoda epheleleyo.
And the Trinity of God, the Trinity of the attributes of God as being Father, Son, and Holy Spirit was represented in that one man, Jesus Christ. So there he was, the Word.
Kwaye, ubuqu zithathu bukaThixo, ubuqu zithathu bezibonakaliso zikaThixo ekubeni nguyise nya nomoya oyingcwele, babumelwe kulaa ndoda inye, uYesu Kristu, ngoko phaya. Waye elilizwi.
And he was the transmitter that said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. See? Verily I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life.
Why sisiqhagamshele esigqithisayo esathi, lowo uthi aweve amazwi am, akholwe ngulowo undithumileyo, unobomi obungunaphakade. Yabona, inene ndithi kuni, lo uthi aweve amazwi am, akholwe kulowo ndithumileyo, unobomi obungunaphakade.
Now that words went out from a transmitter. He said one day, verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said.
Ngoku, elalizwi liphumile kwisiqhagamshele esigqithisayo, wathi ngenye imini, inene ndithi kuni, ukuba uthi kule ntaba, funquka, uze ungathandabuze entliziyweni yakho, kodwa ukholwe ukuba oko ukutshiloyo kuya kwenzeka, ungakuzuza oko ukutshiloyo.
Now, if you can just be the station to pick that up by the some control inside of you by faith, it'll move you right into the cycle of God to the new birth and be born again.
Ngoku, ukuba ungaba sisitishi sokuchola oku, ya, ngolwawulo ngaphakathi kwakho ngokholo iya kusa kanye ngqo kwisangqa sikaThixo kuzalo olutsha uze uzalwe ngokutsha.
Then you'll always be in contact to hear that voice. They'll always warn you when danger's along, when things are wrong, going wrong, it'll always be a warning to you.
Emva koko, uya kusoloko ukuqhagamshelwano, ukuva elazwi eliya kusoloko likulumkisa xa ingozi ikho. Xa izinto zingalunganga, zihamba ngendlela engalunganga, liya kusoloko lisisilumkisi kuwe.
And then, instead of someday being like that rich young boy that we're speaking of, be a man like Apostle Peter, Paul, or somebody that won souls for Jesus Christ. You do that, kids. Can we pray?
Kuze, emva koko endaweni yokuba omnye umntu abe njengalaa nkwenkwe isentsha isisityebi esithetha ngayo, yiba njengompostile uPetros uPaulos okanye umntu othile owazuzela uYesu Kristu imiphefumlo. Yenzani loo nto bantwana, singathandaza.
Lord Jesus, youth, men and women for tomorrow, if there is a tomorrow, we must train them, Lord. We feel that burden to train them, like there will be a tomorrow. If there is not, then today is the day.
Nkosi Yesu, ulutsha, amadoda nabafazi bangomso, ukuba likhona engomso, kufuneka sibaqeqeshe, Nkosi. Siyawuva la mthwalo wokubaqeqesha njengokungathi liyakubakho ingomso. Ukuba alikho ngoko namhlanje ngumhla.
And then, Father, we know that no one is accepted in your sight. No flesh can glory. No education, although as good as these things may be, no good works, no religious institution, no psychology. No nothing can confirm God but the Holy Spirit.
Kwaye emva koko bawo siyazi ukuba akukho onamnye wamkelekileyo phambi kwakho, akukho nyama inokuzisukisa, akukho mfundo nakubeni zilungile ezi zinto zinokuba njalo, akukho misebenzi ilungileyo, akukho ziko lankolo, akukho psychology, akukho nanto enokungqinisisa uThixo kuphela ngumoya oyingcwele.
He is the instrument, God himself, in the form of eternal life, that can come to us as an individual. We are thankful for this.
Usisixhobo uThixo ngokwakhe kwimo yobomi obungunaphakade onokuza kuthi njengesiqu, kwaye sinombulelo ngoku.
Truly is expressed when Peter made the confession. Jesus said to him, flesh and blood has not revealed this to you. You never learned it in a seminary. You never learned it in some school. It's a personal thing, something that each individual has to receive.
Ngenene kuchaziwe xa uPetros wenza uvumo, uYesu wathi kuye, inyama negazi azikutyilanga oku kuwe, akuzange wakufunda kwisikolo sakwalizwi, akuzange ukufunde kwisikolo esithile, yinto engqamene nesiqu, into umntu ngamnye ekufanele ayamkele.
He said, upon this rock I build my church, and the gates of hell will not be able to overcome it. We're thankful for that, Lord.
Wathi, phezu kweli lwalwa, ndiyakulakha ibandla lam, kwaye amasango esihogo awayi kuba nakho ukuloyisa. Sinombulelo ngoko, Nkosi.
That voice is still alive tonight, and there are still posts, outposts, listening posts, receiving stations of faith that can accept it. We pray that each one of these children will receive that Lord in their hearts.
Ela lizwi lisaphila ngobo busuku, kwaye kusekho izikhululo, izikhululo ngaphandle, izikhululo zokuphulaphula, izitishi zokwamkela, zokholo, ezinokulamkela. Siyathandaza ukuba ngamnye waba bantwana baya kukwamkela okuya, Nkosi, ezintliziyweni zabo.
And remember that not what they do to be good, but they, God does not judge us by what we do, but by what we have accepted. We are saved by our faith and not in our works.
Kwaye khumbula oko, hayi oko bakwenzayo ukuze babe ngabalungileyo, kodwa bona uThixo akasigwebi ngoko sikwenzayo, kodwa ngoko sikwamkeleyo, sisindiswa ngokholo lwethu, hayi emisebenzini yethu.
So we pray, Heavenly Father, that they'll catch the vision now and see and hear that great eternal invitation of come, follow me.
Ke siyathandaza bawo wasezulwini okokuba baya kuwubamba umbono ngoku, kwaye babone baze beve oluya lukhulu umemo lwanaphakade luka yiza ndilandele.
May each one of them, Lord, turn aside from all the things of the world, this mortal fringy life, as they hear tonight, and they're golden blonde hair, and some of them with their black hair and dark eyes and blue eyes, and sitting in their very best of as they'll ever be.
Banga ngabanye kubo ngosi, bangatyeka kuzo zonke izinto zehlabathi, oku kufayo, ubomi obucekethekileyo, njengoko belapha ngobusuku, kunye neenwele zabo ezigwangqa bugolide, kwaye abanye babo kunye neenwele zabo ezimnyama, namehlo antsundu, namehlo aluhlaza, kwaye behleli kokona kwabo kungcono kokuya banokuba kuko.
And as a great writer said, remember thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not nigh, then thou shalt have no pleasure in them.
Kwaye, njengoko umbhali omkhulu wathi, kumbula umdali wakho ngeentsuku zobutsha bakho, ngelixa iintsuku ezimbi zingekasondeli, ngoko akusayi kuba nabumnandi kuzo.
How, Lord Jesus, you said to Peter, when you were young, you got up and went where you wanted to, but when you get old, someone packs you where you would not go.
Indlela, Nkosi Yesu, watshoyo ngayo kuPetros, ngelixa ubusemtsha, ubusukuma uye apho ufuna ukuya khona, kodwa xa usiba mdala, umntu othile ukuthwalela apho ubungena kuya khona.
Let them remember now is the day, this is the time. Granted, Father, I claim every one of them. From my own child here tonight to every child in here, I feel that you've put in my hands to watch them. I claim them all from Satan and from death to life in Jesus Christ. Amen.
Mabakhumbule, ngoku ngumhla, eli lixesha, siphe oko bawo. Ndibanga ngamnye wabo bonke, ongowam umntwana, apha ngobu busuku, kuye wonke umntwana khona apha. Ndiva ukuba ubeke ezandleni zam ukuba ndibaluse, ndiyababanga bonke kuSathana nasekufeni, ukubasa kubomi kuYesu Kristu. Amen.
Bless you, kiddies. Really nice to say a few words to you. I'll get back along, Billy. Fine, kid. Appreciate you. God bless you.
Nisikelelwe bantwana. Kuhle kakhulu ukutsho amazwi ambalwa kuni, kwaye ndiyakubuyela. Billy, abantwana abalungileyo, ndiyanithakazelela. Mzalwane Fred, inkosi nisikelele, inkosi nisikelele, Dad.